Untumye olwegulo Mutima ya kutunga kudogo Nomukwana gumpa mukiro Ono ya manyi Bwensulane bwensiba Bwendwa denjala na jisiba Bambia njagala kuva kumutima Nebwe munyiza tayomba yeah.
Good to know.